Hizi tutaambia Watanzania nini sasa? Internet tutakaaje sasa? Tutakaaje internet sasa? Jameni. We blame Ruto. In fact, one time. Lakini haikuwa fair. Tumerogwa. Watanzania mlituroga. Tunajua nyinyi watu na urogi. Mmeturoga nyinyi watu. Na si vizuri. Si vizuri. Si ni tickets tu tulibai. Nyinyi mnatuendea kwa waganga. It's not fair. But all in all, we blame Ruto. One time.